Mawɗo e garken noon kettino habaru suka amator studio kala goddanta on geccire mo wona ko am habaruji aissa madde munde abdoul mum fof mo abdoul
jamni walla ke aissa habaruji ɗi e gaddaɗen alal o anda hettinantoɓe en
nder habaruji ɗi anani en puɗɗere ɗo enda nder huɓɓere ñamay to ɗum waɗan sukaɓe ummatore ekkintinojo dow gaɗol silmaji nder yewtere pindol meɗen gaddan tarik suka ummatore samira amadou roafi fi suka ummatore koko habaruji studio kalangu hana wakkati men kantiranayi on fijoji men ko coñol ɓalli bannira batu geccire ittanaɗo silmaji e lumo kollol muɗum laawol muɗum tataɓol fuɗɗama laso e jeego o lewru avril yaade jeego o lewru mai hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e tati
aissa jeɗɗire ittanade gaɗol silma de ɗuni fa hannden dalila majjum waddi ko silma ɗo andanni waɗoɓe ɗum nder leydi niger di andanni ɗon no gaɗani ekkintinoji en kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko samira roafi waddi firtaɗe ngal fulfulde
Je suis la formation en
Mbeɗo tawa nder ɓeydanaɓe andal dow filla gaɗol silmaji miɗen gaɗanno kulle vidéoji de min anda ɗume woni mana muɗum amma Allah e ngol ekkintinol miɗen andi ko ɗum heedani
waɗanimin ekkintinoje dow no silma sigilorte waɗire e bindol muɗum hunde noon ko wodi nafakka sanne gam neɗɗo de waɗanama ekkintinoje nden noon famata kono wodi ko jaccani ɗum nder ko woni no waɗa
aissa en gardu ɗuni fa hannde har ko darta ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe ende nder maɓɓe ɗuni fa hannde nde en daari no tawi cukaɓe famarɓe sanne bo poɓe jande lokkol mumen gam yehude e nder leyɗe ɗe enda nde ɓe kewtake ɗuni fa hannde leydi libi na leydi algérie sey ɓe nange ɓe udde kasu to enden nden gaɗa muɗum ɓe jaha ɓe cuƴƴito e wartude ɗo enden leydi niger to enden nder huɓɓere asamaka de enda en kettino koɓe maɓɓe mbi anise karim to enden asamaka ko waddi firtaɗe ngal fulfulde
duuɓi maɓɓe hakkude sappo e joyi yaade sappo e jeetato ɓe tawrte sukaɓe ummatore ɓe joppatano l' école maɓɓe gam batta ɓe jola leydi niger yaade leydi gondi tewtoyde gurdan goɗɗam ko hewi e maɓɓe de konna fo soyottoke algérie ton wonto soƴƴi titte ɓe gartirde ɗon enda asamaka tawa hunde fola e juuɗe maɓɓe
mi
dillana l'école farmidi en ga yottade Tumbuktu ni noddumi abba am nilde kam ceede natude nder Algérie gam mi yiɗana natude France miɗo jogino ceede tetamiɗe kamɓe téléphone am jeƴƴitami nanguede Algérie kadenda min coƴƴitama amma min gaɗana lewru e jeɗɗije ɗiɗi mi yiɗana natoyde Italie gam mawna woni ton
pelle kewɗe druidoje riwugol dilla mamɓe nder leyɗe ɓe mbi hono riwugo wongol waɗi algérie ngol wala n tokka laabi sariyaji kanɗi tokkeɗɗi endan cheikhu azizi goto e hooreɓe projet mbiyeteɗo alarme fon sahara
nde on kiisa coƴƴitol nimɓe ngol wattayi e kunta laabi kiite leyɗe adunaru ko leydi ndin tabintini ko renata dillamɓe leyɗe
kamɓe sukaɓe ummatore heɓɓe warti ɓe ko hewi maɓɓe fuu no wawi hedde laawol fuɗɗitol jande muɗum l'école ka noon woni woɓɓe maɓɓe du ele jahalɗe enda tenere nde endan ɗon wontoɓe maayi
bannira jonkuma en jawton endan maraɗi en gaddan filla ɓornaki suwaga na mbiyen kaddule ñaaco ɗuɗal sukaɓe ummatore fuu dalila majjuno cooda ɓoosho gam holtade min kettino woɓɓe maɓɓe ko bi'i Habibou Garba ɗume saabi eɓe cooda ɗum ko waddi ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
eɓe kewi kamɓe sukaɓe ummatore worɓe laatiɓe ne jaale gallure maradi wonɓe noon jottowo to biti gay to ɗum sonnoto ko wiyete bournoi ɗum endam goto maɓɓe no wiye yawale min tawi ɗum e nder luumo mawgo ngo maradi
bournoi mo garta sodude o a wawta yiide gattuɗo iri muɗum woɗi du iɗe ɓurdi wadde nde ni a soodi kolte guere gattuɗa ɗum fey codoɗe nde butigal an ɓurta ɗum wawnade woɗi du no falɗe sanne
Abdourachid Mamman cottowo no enda bournoi uji ɗi o wi wakkati mo gonɗe o e ɗum ɗe ɗum yaha sanne muraɗo no hunto
no guineji sukaɓe ummatore noon toggoje e sarraji woɗi du sarraji ɗi no ɓurdi wadde gam minen kolte arane cuɓeteɗe ɗen min codata ceede majje nangude buuɗi keme ɗiɗi ƴeeña downo no woodi buuɗi keme nayyi wawtugon no witto feynom
Allah e powtiri jande ko wonno ɓatti ɗum enda sukaɓe hewɓe ɗe no jitta heeɓi kadduli ɗe ceede bournoi ɗeɗe ko nan wonno ƴeeña tan yaadana ɗo enda nder gallure maradi
bannira jon kuma wakkati o tarpindol meɗen no en gaddan tariki suka ummatore koko habaruji studio kalangu suka ummatore o enda o heɓi ɗerol siffa dalila golle makko
non jati waɗi aysa suka ummatore o duni fa hande hiyatta kenani samiraru wa fi hano no kalirɗa ɗum nder koye kibaruji meɗen ɗiyande lewru décembre hitani duuɓi 2019 nden o fuɗɗi gollude studio kalangu ille nden du fa warde hannden ni o wala omo soƴƴoro gaɗa nder golle makko ɗe enden o heɓi duni fa hannde yaadu yeso sanne nder majje omo ñeñi du nder gaɗol golle ɗe enden kettino tariki makko ko mariam ade waddi firtaɗe ngal fulfulde
juɗɗo darne noon o dewlama on woɗi ɓiɗɗo debbo goto samira amadou roafi koko kibaruji goltana ɗo studio kalangu hande nde ennane o laatake koko kibaruji mawɗo le hokkoɓe hibaruji studio kalangu omo filono en
mi wari kalangu wakkati ɗum fuɗɗi hokkude habaruji ko sukaɓe ummatore sey mi nodda warde wallirde kawjiɓe fi gattol habaruji dow internet miɗo winna ɗereji habaruji gaɗa muɗum natumi kokkol habaruji
dow lawol gotolngol ñalande ittanade yolbinande hokkoɓe kibaruji gaɗa golle mumen ko waɗa tati lewru mai duinanɗe noga e tati samira amadou o hokkama talkuru gam batte se
gonga mi heɓi ɗerol siffa golle e gaɗanmi studio kalangu har ko darta du kollitoje ɗe ardiɓe an gaɗantaka mi'i nafakka majjum miɗo hokka habaruji ko sukaɓe ummatore miɗo waɗa tusa ala fada miɗo hokka du habaruji niger sur kalangu
caggal dewgal makko kanko samira o ni wonno ko kule makko fuɗɗi fa natdirnatdira fadde makko yitoyde no dartinirto golle ɗe fa woɗa
golle ɗe enda ko fuɗɗi saɗande kan kaw woni wakkati dewlami dalila majju waɗi eggumi gam mi heɓi suka mi anna himɓe bangerde enda subaka demen gari hawrine tefoyde habaruji ko studio kalangu wakkati muɗum cigilotomi golle ɗe gaɗanmi de mi hoti sey mi waɗa golle suudu am
Mustapha Mamman Sani kañum wonno dekkotoɗo e horeje kokkol kibaruji studio kalangu wi no yardi sanne golleji samira o enda dow fi kokkol kibaruji
samira neɗɗo noon gollowo sanne nde o wattama gollal du fuu o salatako studio kalangu no nana belɗum golle makko ɗe enda junngo makko du no tawa wallirde nder golle kalangu fuu omo woodi du no o suryoro hoore makko ngam golle ɗe
enda
samira oni hannde nde o laate ko hani ñemmintine
aysa har ko darta fijo coñinol ɓalli hannde ni sakkittinoɗen ko Soumana Amadou jangante en
Mohamed Sadiat gaɗo box mo leydi Niger tati lewru mai ko ƴaɓɓi o hawrowi e gaɗo box mo leydi Kirgistan kanko Sadiat o enɗan woni ko heɓani jamako dow majjum nene o ittama ele jahangal ngal enɗan yerno ekkito makko Mahamman Rabiou Bala Halirine
ɗo men kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimen sey gueƴƴire goode yonki yaari